Okay, baby look, all I want it, baby, is you. Akekho omunye wena kuphela njengamabhu. Angifuna wena sithanda sami uhla seduze nami. Ngikubuka emehlweni kutshele njalo ukuthi ngiyakuthanda. Uwena wenza ukuthi imizwa yami igcume, imizwa yami ivuke. Ngiyathanda yenza nono eish nobhethiri yazi lolu thando lethu. Ungavumeli abanomona bamoshe uthando lwethu. When I look into your eyes I see my view. Chawife, you the one, love a kind, you the love of my life. When I see your pretty smile, I smile back. Cause you all the reason why, and she got my back. Put my head on her side, I always by your side. Sando samunga waring, funu kum tanda, ngoba nga tanda. When I pelo wenza, ng feeling gati ngulele kanda, eish. Yazi na ukuthi ngiyakuthanda, don't wanna lie. I can tell I love so many times. And you know sometimes sinoxabana siphinde sicolelane. Sihlale phansi sibonisane ungibonise uthanda. Sithanda sami siphinde sithagane. Uyakhumbula the first date siqala ukubonana. I swear to God I couldn't sleep. Ngijahe ukuthi asihlangane. Ekhanda ngizizwa ngisangane. Inhliziyo ishaya ngamandla. I wonder kuzosanini. Ngiphinde futhi kubambe ngesandla. Ngikutshela emehlweni esakhe isiginci sikhala enhliziyweni. Asikhohlwe umdudu njengosindo ngisemathandweni. For real nana impatho yakhe ingenza ngisangane. Uthando nginika lona livutha bheke ukudlulila ngalo. Ngifuna wena sithanda sami akekho omunye wena kuphela. Ngithanda wena sithanda sami ngicela uhlale seduze nami. Eish,
angithi nawe uyazi ukuthi ngikuthanda kanjani. Ngicela uhlale seduze nami ungangishiye.
Sure.
Asa.